nongeye kubaha ikaze kandi mbifuriza kuguma mu byishiko. Ikiganiro turagiharira abashakisha babo, muri benshi muhamagara mugira muti umuvandimwe wanjye, umwana wanjye, umubyeyi wanjye, maze imyaka 20, 30, 40 ndetse na 50 naramubuze, none nimumfashe tumushake. Undi mwihari kubuke ikiganiro murumvamo ushaka umuryango we mu Burundi, ushaka muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, n'ubushaka muri Uganda. Ibi birerekana ko ikiganiro Agasaro Kaburaga ku Ijwi rya Amerika kigera kure, ko gihoza benshi. Mugume hafi kuva ku ntangiriro kugeza ku ndunduro y'ikiganiro. Ushaka wakumva gushatse, cyangwa se ukumva ushakisha wakubwiye ko ashaka umuryango.
Shaka gasaro kawe uzakabona, maze rero shaka gasaro kawe uzakabona, wiki kintegeye shaka gasaro kawe uzakabona, shaka gasaro kawe uzakabona.
Nk'uko mubizi, imwe mu mpamvu zitandukanye imiryango harimo intambara, abantu barahunga bagatatana. Evelyn Ikitegetse atuye mu mujyi wa Leeds mu Bwongereza, yaburanye na murumuna we dore hashize imyaka 28 yuzuye. Irenzeho iminsi mike kuko baheruka kuvugana ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa kane umwaka w'1994. Ni nebombi bari mu mujyi wa Kigali, umwe ari Nyamirambo undi ari Gikondo. Ikitegetse n'ubari inkuru
tinabanje kubyumva n'abantu ko mu bihe myaka yashize ko hari abantu nyine babuze, noneho ko Ijwi rya Amerika rifite iyo programu, noneho bakareba ukuntu, noneho ngira amatsiko nanjye nkajya ndyumva. Nuko ndavuga rero natwe kubera umuntu wacu yabuze igihe cyose cyaba gishize, wenda abaye ariho cyangwa habaye hari umuntu waba yaramubonye akaba yaduha amakuru. Mbega kuva icyo gihe 94 nta makuru tugeze tumenya, ntabatubwiye ko yamubonye yapfuye, ntabatubwiye ngo baramwishe, gusa twaramubuze.
Ninde umwabuze? Ntabwo urambwira uwo ari we?
Yitwa Venancien Nyirahabiyambere, ni murumuna wanjye mfite.
Yabuze ate? Byagenze gute?
Yari acumbitse hari i Nyamirambo muri home y'abasaveri, nimwe yabaga. Noneho ubwo hari proje za yakoragamo, sinibuka ko ari iyihe ministeri. Nuko ariko ubwo jenoside itangira niho yari, duheruka kuvugana mbere y'itariki 15 z'ukwa kane, kuko twebwe twasohotse muri Kigali aho narindi ku itariki 15, twavuganyeho nk'iminsi ibiri cyangwa itatu. Nuko nyuma rero murabona abantu baragendaga urugenda n'urujya n'uruza bahunga, nyine turategereza bwo twebwe tugeze muhira iwacu, ni ahahoze ari muri prefecture ya Gitarama, ubu ni mu karere ka Ruhango. Ni muri Gitarama hahoze muri komine Tambwe, sekiteri Intenyo, ariko ubu ngubu na karere ka Ruhango, umurenge wa Byimana, akagari ka Ntenyo. Nuko ubwo rero nyine tugeze mu rugo turakuza turategereza, wenda ko yazaza nk'abandi, wenda bagendaga bahunga nyine bagana mu nce za Butare gutyo, ntitwamubona. Turategereza tubura n'uwaduha amakuru.
Ariko se mbere yo kugera ku Ntenyo, murumuna wawe Venancia uvuze ko nawe yaratuye muri Kigali, nawe utuye muri Kigali, we yari Nyamirambo, we utuye hehe?
Njyewe nari Gikondo, we yabaga Nyamirambo.
Icyo gihe se muvugana yakubwiraga ko Nyamirambo byifashe gute?
Icyo gihe amfite uwo bari kuvugana ariko twicaranye, yari umutante wacu ariko twari kumwe, atubwira yuko nyine aho yabaga muri iyo home y'abasaveri hari donc interamwe zazaga ngo gutwaramo abantu, ariko we yari agihari, yari akiri, havuga ati barimo baraza gutwaramo abantu buri kanya. Nuko ayo niyo makuru. Nyuma twongeye, mbere yuko dusohoka muri Kigali, twongeye guhamagara, ntabwo telefone zari zacitse.
None se nta muntu wabuzi nawe wari muri iyo home y'abasaveri wali hafa hunga huu Nyamirambo kuri paruwase se wigeza kubwira makuru ngo akubwire niba murumuna wawe yarahasohotse?
Oya, nta muntu wigeze abitubwira.
Kuva muri 1994 kugeza ubu hashize imyaka 28 uvuye Gitarama, uko wagenda gutegereza uti yenda mu muntu wanjye azankurikira, nta gakuru wigeze umenya, nta muntu wakubwiye ati naramurabutswe kuva icyo gihe kugeza ku itariki ya 14 reka mbihagarikiraho, ntabwo umwongeye kumenya amakuru ye?
Oya, ntayo nta makuru twongeye kumenya uretse iyo telefone nyine imbere ya 15 nyine zo kwa kane, niho yavuganye na tante ubwo twari twicaranye nyine atubwira ati barimo kuza gutwara abantu ariko yaragihari yarakirimo. Nyuma rero nta yandi makuru twamenye.
Nyuma y'imyaka yose birumvikana ko wakomeje kwibaza uti murumuna wanjye ari he, ashobora kuba yarahungiye Iburasirazuba, ashobora kuba yaragiye mu majyepfo y'igihugu, ashobora kuba yaragiye mu majyaruguru, ashobora kuba yaragumye mu gihugu ku buryo ubwo ari bwo bwose?
Mbega nta, kubera urabona abantu nyuma imirwano irangiye n'iki byose abantu baragarutse, cyangwa se n'abapfuye abantu bakajya babwirwa bati wenda banaba barapfuye byagenze kunuku, ariko we nta muntu ugeze aduha amakuru n'umwe, ntawe twabonye, nta makuru twamenye.
Ariko nicyo nshaka kumenya, iyo home y'abasaveri yabagamo abandi bakobwa?
Yabagamo abandi bakobwa yego, ariko nge nta muntu waba ukiriho, nta n'uwo nari nzi wari urimo, kuko nta muntu nzimo wari urimo icyo gihe.
Nta wayitegeka guzwi, ntabwo wigeze vuga uti nindi yo home ndo wayitegekaga, ninde muntu wabaga muri yo home, ninde muntu uzi abantu babagamo ibyababayeho, ni bande barukukiye muri yo home, ni bande batikiriyemo? Ibyo byose hari ahantu handitse, hari ahantu hari amateka y'abantu bari muri yo home. Ntabapfira gushira, ariko ntihabura n'umwe ubara inkuru ku buryo hari umuntu wagombye kubazi uko abo bana b'abakobwa bari muri iyo home Nyamirambo byabagendekeye, akaba yatanga amakuru. Ariko ubu ndimo ndagerageza kuyashakana nawe n'abumva ijwi ry'Amerika, ntazabura umuntu umwe cyangwa babiri baza amakuru Nyamirambo, ariko amateka y'ibyabaye 1994 agenda yandikwa n'abayanyuzemo, akandikwa n'abayabwiwe n'abayabonye ku buryo atazasibangana. Nawe rero Venancia, murumuna wawe amakuru ye ashobora kumenyekana, ariko ndimo ndagira ngo ngufashe, nawe umfashe, nta kindi kintu wabuzi utambwiye wabuzi ku irengero rya Venancia?
Mu by'ukuri ntacyo, kubera gusa nyine kuko tutamubonye twaratekereje, urabona abantu benshi barapfaga bakagwa ku mabariyeri n'ibiki, twaravuze tuti wenda buriya yaba yarapfuye se. Ariko nanone tukavuga tuti ntabwo twapfa kwanzura ngo yarapfuye, hari abantu benshi bagiye bahunga bakajya no mu bindi bihugu, wenda bakibwira yuko wenda imiryango yabo yaba yarazimye bigatuma badasubiza amaso inyuma. Aho rero niyo mpamvu nyine naje hano ku ijwi ry'Amerika, wenda ibaye ari mwiyoka nuko. Ariko nk'uko mwabivuze mbere, utamateka amateka arandikwa, ntabwo rwose nta nubwo twigeze tunatekereza wenda ko umuntu yajya gushakira mu iyo home, ariko twumva yuko itakibaho. Nyuma mu myaka yashize avuga se twayabaza nde niba itagihari, nuko byaduciye intege, ntabwo byinjiye tugeze tubijyamo cyane, kuko cyane ko twumvise yuko itari igihari.
Venancia, murumuna wawe aho yaba ari hose, niba akiriho ashobora kuba akitwa Nyirahabi ya mbere cyangwa se yarahinduye izina, ariko kugira ngo azibuke ko ari wowe bwo hari akantu muziho.
Venancia ari umukobwa muremure ubyibushye, ariko utabyibushye cyane, w'amaso manini, yari afite amaso manini cyane kandi yari inzobe. Yego. Ubwo ikindi wenda navuga, habaye wenda abaye yabana muri home hari bagenzi baba bariganye, ubundi Venancia Nyirahabi ya mbere yize muri lycée Notre Dame de Cito muri section ya economique, ayirangiza muri 1991. Ubwo rero nkavuga nti byibura ntihabura na mugenzi we mwaho hose, niba yarabashije kuva gusohoka muri iyo home ntihabura wari umuzi waba waramubonye cyangwa se nyine mu bo biganye nakazi yakoraga yaragatangiyemo vuba nanone ntabwo nakubwira ngo harimo bande nzi nari nzimo
mukomoka ku ntenyo yatambwe ya kera mu ruhango nta bantu baho bamuzi wabuzi baba bakiriho baba batwumva muri kano kanya yenda bakazadufasha kumenya niba koko akiriho naho yabaherereye nta bantu ziba muzi bakomoka aho mukomoka ku ntenyo
abo nzi bo ni abantu nyine nzi nyine twarababajije abakiriho nabo nta trace abo twashoboye kuba twari tuzi nyine nabo barabyibaza nyine nabo nta trace nta kintu nta information bafite
Eveline
yego karame
ikitegetse ndagushimira cyane kuba ufite ubwizige n'umwete n'urukundo cyane cyane rwo kumva kumwe mwana wawe Venashi yangira habi ya mbere yabakiriho ukaba uje hano ku ijwi rya Amerika kumushakisha nyuma y'imyaka 28 mutandukanye ndagushimira rero ko ukomeje kwizera ko ashobora kuba akiriho bigaragaza urukundo umufitiye n'ugutegereza ndasaba abantu bose bumva ijwi rya Amerika muri kano kanya bashobora kuba bazi uyu mwana w'umukobwa Venance yangira hari ya mbere waba yaramubonye aho ngaho kuri home y'Inyamirambo yaba yaramurabutswe ahasohoka se yaba yaramubonye hanze y'igihugu cyangwa se mu Rwanda hariho hose niba ari no mu gihugu magingwa ya akabazi ko asigaye wenyine afite umuvandimwe we ubwo rero yazano ku ijwi rya Amerika murumuna wawe niba akumva mubwire ufite umunota umwe umunota ndawutanga kugira ngo mushobore kubwira ikibari ku mutima abanyu mukunda ngaho Venancia musubuze umubwire iki kuri ku mutima
ego Venancia nyirahabi ya mbere murumuna wanjye niba ubaye ikiri Imana yarakurinze turagutegereje cyane papa na mama baracyariho abavandimwe twese uko wadusize twese turahari rwose niba ugihari niba ugihumeka wazagana ku ijwi rya Amerika hanyuma tukaguhama nimero yacu ukaduhamagara naho waba uri hose Imana yadushoza tukaza kukureba rwose turagukumbuye turagukunda kandi Imana ikomeze ikwihanganishe ko ubaye wumva ko wabuze umuryango birumvikana mu byabaye ariko twese turahari papa na mama baragusuhuza baragutegereje twese turagutegereje ngaho rero komera muvandimwe ni mukuru wawe Eveline maso turagutegereje cyane turagutegereje
ngaho rero Eveline ikitegetse urakoze kuba uvuganye na murumuna wawe urakoze kandi kuba warizeye ikiganiro agasaro kabura gahasigaye naho Imana hasigaye naho abumva ijwi rya Amerika ahasigaye naho ijwi rya Amerika naryo rizakomeza kugufasha gushaka Venancia nyirahabi ya mbere ngaho igira amahoro
ye murakoze cyane namwe Imana ibagire neza
agasaro kaburaga
muri kimwe mu biganiro by'agasaro kaburaga byahise mwumvise umubyeyi wasize umwana muri Repubulika ya Demokarasiya ya Kongo yitwa Gazayire akamuragiza abagira neza kugira ngo amuramire turacyashakisha amakuru yo kukirwa yamusizeho hari undi mubyeyi wari kumwe n'umuhungu we baratandukana umubyeyi agaruka mu Rwanda umuhungu asigara muri Kongo turi mu mwaka w'1996 uyu munsi ni murumuna we umushakisha ubuvandimwe ni ikintu gikomeye Mbonigaba Jean atuye mu karere ka Kamonyi umurenge wa Runda akagari ka Muganza mudugudu wa Nyagacyamo
ni Kanani Daniel yahunze mu 1994 mubo bahungutse ntabwo twongeye kumubona
akunga ava mu Rwanda yagiye ryari yuvuze ngo yahunze muri 1994 yagiye ryari
yagiye mu namba ya 1994 agenda ahunga nyine nk'abandi bisanzwe ni mundi yonje kuvunguka na kwenye kugaruka.
Mwari mutuye hehe?
Twari dutuye mu murenge wa Runda, cyahoze ari mu gisagara ya Runda, muri serere Nyagashyamu.
Yahunze wenyine cyangwa se yahunganye n'abandi?
Yahunganye n'abandi, yahungana na data, ariko data yamusizeyo. Ubwo rero yamusigaye nabwo yongeye kumwongera kumenya amakuru ye.
Yari afite imyaka ingahe?
Yahunga yari afite nk'imyaka 19 gutyo.
Papa wawe yaragarutse amusigayo, yakubwiye aho yamusize?
Yamusize mu nkambi yitwaga ya Mugunga.
Ya niwe wahisemo kudataha cyangwa se byagenze gute kugira ngo badatahana?
Papa wanjye ngo yagiye kwa bene wabo Igoma, agarutse asanga bongeye barahunga. Niba habaye intambara muri iyo nkambi, babagamo, aje aramubura. Ubwo rero papa we yahise yongera aragaruka mu Rwanda. We sintuza kandi gacayisa ajya.
Ubwo hadi mu wuhe mwaka ibyo ngibyo biba batandukana, urawibuka?
Mwaka na byari muri za bibiri na 16 hari. Aya, bibiri muri 1996.
Ubwo wabibeshya, hagumye kuba
1996.
Bibina 1996 ntibaho ubwo ni 1996.
Yego yego.
Okay. None se kuva icyo gihe batandukana nta kandi gakuru wongeye kumenya ka mukuru wawe?
Nta kandi gakuru twongeye kubona rwose, ntabwo twakamenya.
Iyi myaka yose 2026 ishize ntabwo mwongeye kujya aho mushakira ngo muvuge muti Daniel yaba yaragiye he, yararengeye he?
Barashakishije abo tubajije bose babaga muri iyo nkambi, bakatubwira ngo baramubonye, ariko ntibaduha amakuru neza. Bakavuga baramubonye ngo bahunga, ariko ntibatugire aho yaba yarekeje. Ubwo rero ntabwo tuzi niba yaba ariho cyangwa yaba atari.
Uwo muheruka kuvugana wa nyuma wavuze ko yamubonye, yababwiye ko yamubonye he?
Yatubwiye ko yamubonye berekeza ngo niba ari muri bambuka za muri za Kongo Brazzaville, niko bavugaga ko aribo ngo berekezaga.
None nta muntu wigeze ava muri Kongo Brazzaville ngo akubwira amakuru? Ntabwo wigeze wandika, ntugeze uhamagara, nta muntu uhari wabuzi aho Kanani aherereye?
Nawe rwose, nawe sinjye gusa numvaga radiyo ijwi rya Amerika nkavuga ni ndabashakisha nimero yawe, wenda mbe nakubaza nawe niba wanshakishiriza gutyo. Ariko uwo nguwo yambwiraga ko yamubonye kandi ngo kiriho. Ariko uwo muntu nawe kuva twavugana icyo gihe ntabwo twongeye kubonana, nahise aze agace yagiye munana nimero ze mfite.
Ibyo byose niba yarakubwiye ko yagiye muri Congo Brazzaville akaba akubwira ko akiriho, birumvikana ko yarakiri muto, yarakiri umwana w'umusore, ubu ngubu ni umugabo. Niba kiriho ari aho muri Congo Brazzaville, azumva ijwi rya Amerika, azamenya yuko umushakisha uri murumuna we. Niba Kanani Daniel akumva magingo yamubwira amakuru yo mu rugo, mubwira amakuru y'i Rwanda, hanyuma umubwire n'impamvu mushaka.
Kanani Daniel ni mukuru wanjye, ni nanjye mu rugo iwacu mutoya. Umubwire bose, namubwiraga yuko yataha niba abakiriho akaza. Papa na mama bariho, na bakuru be bariho, abitugira Imana Emmanuel na Sibomana Stanyi, ba Mukandekezi, ba Mukangwana, ba Esperance Nyagenda, ba Emerita Mukanyandwi bakurikirana, hakaza Nyirabagwiza Charlotte, abo bose bariho. Azatahe mu Rwanda nta kibazo, yakagombye kuza kuko rwose turamukeneye kandi rwose turamukunda, nubwo twamubuze. Mubwire ko njyewe narinzwe ku izina rya Kabuye, niryo zina narinzweho, niryo yabanziho cyane kuko mbona izabajyana. ni mu ndangamuntu yanjye.
Yego ndizera ko akumvise Yohani Mbonigaba ubwo tuzakomeza tumushake tuzashakira aho turangiye ariko nahandi yabari hose nibakiriho tuzahamenya. Nongere ngushimire ko warashoboye kwihangana kugira ngo tukubonere akanya hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga, kandi wambwiye yuko ukunda kucyumva uzakomeze ujye wumva ijwi rya Amerika.
Yego namwe murakoze.
Agasaro Kaburaga.
Niki gituma abavandimwe batandukana bakaburana ntibavugane? Twakire Frodeta Uzamutunga atuye mu karere ka Kamunyi akagari ka Nyamiyaga ariko akomoka mu karere ka Ruhango akagari ka Gisare umurenge wa Kinazi. Arashaka kubonana na musaza we.
Narangisha musaza wanjye duherukana muri 1992 bita Adiriane Ngarukiye Intwari.
Muri 1992 mwatandukanye mute, byagenze gute?
Ni ukuvuga ngo ukuntu twatandukanye, ubundi mama yaramubyaye ahita apfarerwa n'amasenge w'umukobwa. Amasenge amaze kumurera ashaka umugabo ajya i Buruseli mu Bubiligi, ubwo ahita ajyana uwo mwana ngo yabaye nyine yamwise n'umwana wiwe, ni nawe wamureze n'abamuhaye niba ari kuva ari uruhinja.
Uwo nyogosenge yitwa nde?
Yitwa Mukantwari Odeta.
None se kubona nyogosenge yarafashe musaza wawe akamurera akamwonsa, kubera iki ugombye kuza hano ku ijwi rya Amerika umushakisha? Ntabwo uvugana na nyogosenge?
Aya nyogosenge yanze kumumpa rwose pe, kandi niwe muvandimwe ngira niwe mwana wankurikiraga, sinzi icyatumye amunyuma.
Ariko sinzi impamvu agomba kumuguha uru mwari abana babiri arafata umwana amurera, kuki se agomba gufata umwana ngo amuhe undi amurere kandi nawe yaramubereye umubyeyi? Ntabwo numva icyo ushaka kuvuga aho ngaho.
Njye nabaga kwa nyabakuru byara mama, nari ngira umwana.
Yego.
Ubwo rero uwo mwana umusaza wanjye Masenge niwe wamureze, habaye ntigabana nubwo batagabanye, ariko njye nareye kwa nyabakuru byara mama uwo ngo nabarerwa aho ngaho. Ubwo rero amaze muri 1992 baragiye. Ubwo rero mu kugenda usibye kuba banje kohereza amafoto gusa, nta kindi na nimero ze barazinyimye, sinzi impamvu.
Ariko se kuki udashaka nimero za nyogosenge ngo umusuhuze umubaze amakuru ya musaza wawe? Ibyo ntibihagije, umusaza wawe se uramushaka ngo umurere? Ntabwo
kuri narabikoze pe. Narabikoze.
Yego.
Mubaza amakuru nawambaza yandi, ariko ngeze ku cya musaza wanjye ahita kupa. Ubwo rero niyo mpamvu nitabaje ijwi rya Amerika.
Ariko ijwi rya Amerika ntabwo twivanga mu bibazo by'imiryango, twebwe dushaka abantu babuze tukagira Imana, hari abo tubona tukabahuza n'ababo. Ariko igihe waba ufite telefone ya nyogosenge muvugana mukagira yindi bintu mupfa bituma ataguha musaza wawe, ibyo simbize sinabyinjiramo. Kubera ko musaza wawe ntiwamuburiye irengero, ahwari urahazi, uziko ari Buruseli mu Bubiligi nk'uko ubimbwira, ari kumwe na nyogosenge na nyirasenge wamureza akamwonsa. None se Frodeta urumva nakumarira iki nkanjye hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga? Agasaro kawe ntabwo kabuze, aho kari urahazi.
Ndahazi ariko sinzi amakuru yako rwose. Ubwo nyine uko byagenze ni uko nguko, ubwo nyine nimba bitashoboka nyine nta kundi.
None se utampishe icyiza cya kino kiganiro ni uko abantu bavugisha ukuri bakavuga byose. Ni iki cyatumye nyogosenge yanga kuguha musaza wawe? Mwapfuye iki?
Reka mubwire icyatumye Masenge rwose. Icyo mubwira nicyo kandi ni ukuri.
Yego.
Kwa Masenge, ariwe Masenge we na papa baburanye isambu no kwa nyagakuru aho nabaga nicyo bapfuye nanjye ndigenderamo.
Papa wawe ari he?
Eh, papa wanjye yaburanye isambu kwa nyagakuru ubyara mama ariho narerewe.
Yego.
Baburanye isambu bapfu byo ngibyo barangana nanjye ngo nagendeye mu icyo kigare pe.
Ibyo bigatuma utamenya amakuru ya musaza wawe kubera yuko
ibyo bigatuma utamenya amakuru na musaza wanjye ubyumva ngo nyari no gushinjirwa ni kwa nyagakuru byara mama bashingiye kandi papa hasi.
Hanyuma se papa wawe we aza makuru y'umuhungu we Adriane ngarukire
hano arayazi pe arayazi ariko barayanyumye burundurundu.
Ariko se ubundi ujya gukurerwa kwa nyagakuru na Adriane uyu nguyu ajya gutwarwa na nyirasenge kandi iso yarakiriho iso nta mikoro yagiraga
mikoro yarayafite
none se yarafite amikoro abura yo kurera abana agira n'imbaraga zo kujya kuburana amasambu.
Ni ukuvuga ngo mama yapfuye njye afite imyaka ibiri ubwo rero kwa nyagakuru baba ariho bafata urumva umuntu w'umugabo ntabwo ari gufata umwana w'imyaka ibiri bashyize n'uruhinja. Ibyo rero by'amasambu byaje nyuma baraburana bapfa ubusa barangana naho ngaho byatangiriye pe. Nta makuru ya musaza wanjye yamacyakoze ikintu nta amafoto yiwe yonyine.
None se niba guha amafoto ukabona aho ageze akura akakubwira ko ari aho wumva bidahagije ushaka kumuvugisha wumva ushaka kumubona?
Ni ukuri mba numva bidahagije. Niwe mwana ngira w'umuvandimwe wenyine banyereka amafoto yabaye umuntu w'umugabo afite n'umugore n'abana babiri umva agahinda karanyishe amarira yaranyishe ugeze wambwira Imana ngo Mana mpa gutuza mu mutima.
Ni ryari wumvise noneho ugomba kuvuga uti ngiye kureba aho andi nashakishiriza kugira ngo nshobore kuvugana na musaza wanjye ku buryo byatumye uza no mu kiganiro Agasaro Kaburaga? Ni ryari icyo kintu cyakujemo?
Hashize nk'amezi abiri uriya mwana ari
ubinziye. Yakubwiye iki?
Yarambwiye ati abantu baburanye babuze ababo barabonana biciye kuri radiyo Ijwi rya Amerika ku buryo yanambwiye ati uzatega amatwi saa kumi za mu gitondo nimba ari ku cyumweru yambwiye ndagikurikirana icyo kiganiro nkumva uko bigenda ku bantu. Ubwo rero icyo gihe nicyo nabitekererejeho ntangira kugira icyizere n'ibyiringiro.
Ntabwo wigeze wibaza impamvu musaza wawe Adriane kubera ko aza aho uri ntabwo wigeze wibaza impamvu ategeza gushaka?
Nanjye byaranyobeye nimba bamubwira ko napfuye simbizi kubera ko mbere bajyaga bambwira nk'abasatopane wampaye nimero za musaza wanjye akambwira ngo aracyari ku ishuri ngo ntabwo abanyeshuri babemera gufata telefone aho arangirije amashuri. Ubu yarangije amashuri afite umugore n'abana babiri n'umuntu w'umugabo muri make afite imyaka 38 mugenujeje 40.
Umuvi ndimwe kwa so na nyoko?
Kwa data na mama pe nijye mukuru akankurikira twenyine.
Uwo papa wawe araho ngaho mu Rwanda?
Iyo araho mu Rwanda araho bita ku Gikongoro.
Ayi ku Gikongoro hakora iki?
Ni umuhinzi.
Yemera ko yakubyaye akabyara na Adriane arabyemera?
Iyo arabyemera cyane rwose ndi no mu irangamimerere yiwe.
Ariko ntabwo yifuza ko muvugana?
Ntabwo abyifuza rwose sinzi impamvu.
Wowe nta ruhare wagize muri ayo matati yabaye iwanyu ashingiye ku masambu baburanaga no kwa nyogokuru aho warerewe?
Aya nta ruhare nagize yose ko nari ndi n'umwana. Nakuriye aho ngaho gutyo gusa nta ruhare oya nta na rutoya nta na mba.
Nta magambo wahavugiye n'ubwo gusa
shaka kugira umwana yaba
yararakaje papa wawe?
Nta na rimwe.
Uyu Mukantwari uko umuvuga ndumva atari umubyeyi gito, ni umubyeyi wareze musaza wawe?
Ntari umubyeyi gito, ni ukuri yandereye musaza wanjye ndamushima Imana izamuha ijuru ryayo.
Kandi iyo umusajya amakuru arayaguha?
Arayama ariko akampa y'abana be ariko ya musaza wanjye arayanyi. Iyo mvuze musaza wanjye ahita akupa.
Ariko se uzi neza ko musaza wawe koko ari mu Bubiligi?
Nimba ari mu Bubiligi ubwo ni ukuvuga nyine ngo yarangije kwiga. Amakuru mba numva nimba ariyo simbizi. barangije kwiga ngo akora akazi kubanye n'amahanga ngo yamba ariho yabakora
simbije reka dutekereze yuko Adriani ngarukira intwari ari mu Bubiligi niba ari no muri ibyo by'ububanyi n'amahanga ashobora kuba ari mu gihugu tutazi ahari hose ni umunyarwanda wumva ikinyarwanda aho ari hose agenda n'abanyarwanda bumva ijwi rya Amerika wasanga nawe yumva iyi radiyo kenshi kiganira Agasaro Kaburaga abantu benshi basigaye bacyumva kubera ko bakibafitiye akamaro tuvuge yuko arimo yumva kino kiganiro akabakumva mubwire icyo ushaka kumubwira mu masegonda make dusigaranye mubwire icyo ushaka kumubwira ubwo butumwa umufitiye ku mutima imyaka yose ishize mutabonana kwa 92 kugeza ubugoro ni imyaka 30 nibiri ishize ni imyaka 30 ishize mubwire icyo ushaka kumubwira hanyuma dusoze
icyo ushaka kumubwira ndamukumbuye cyane ni umuvandimwe wanjye naramubuze byaba byiza ikintu nifuza numvise n'ijwi ryiwe
ngaho rero utegereze tuzagerageza gushaka uwo nyogosenge mukantwari wambye ko atuye mu Bubiligi tuzahagera turebe ko twamubona tumubaze amakuru ya musaza wawe n'ikigira icyo dushobora kumenya tuzakubwira nkuko nabikubwiye ubundi ntago tujya mu bibazo birebana n'abantu ku gite cyabo twebwe tureba abantu babuze ariko ndumva kuba batamuguha ngo umuvugane utazi neza niba ari mu Bubiligi cyangwa ahandi niba ariho cyangwa atariho reka tubanze tumenye niba Adriani ngarukira intwari kuko niba hari hanyuma nawe tuzamenya impamvu adashaka kuvugana nawe hanyuma tubahuze niba bishoboka ubwo rero tuzakubwira ngaho ukomere warakoze kandi kwihangana no gutegereza ko kintu gihe cyawe kigera kugira ngo ushobore kuvugana na Gasaro Kaburaga umunsi mwiza
yego murakoze cyane
Shaka Gasaro kawe muzakabona Shaka Gasaro kawe muzakabona Wicikintegeye Shaka Gasaro kawe muzakabona Shaka Gasaro kawe muzakabona
Nabibabwiye mu ntangiriro z'iki kiganiro turajya mu mpande zose z'u Rwanda dukomereze kwa duhamagaye yifuza ko twamufasha gushaka umuryango we uri mu Burundi yitwa Jean-Claude Wamungu atuye mu Karere ka Gasabo umurenge wa Remera Kagari ka Nyarutarama umudugudu wa Kibiraro ya mbere
Tatu dishaka kuzaho nuko na twagize mu Rwanda bamagaye tapfa kandi bakangira kutubonjera mu ndimi n'abantu ari twabaga
mwageze mu Rwanda ryari
twageze muri 93
mwageze mu Rwanda muvuye he
tuvuye mu Rugombo nyina aho ngaho
sobanurira neza wowe wavukiye mu Rugombo mu Burundi
yego na papa ni avuka
na papa wawe ni mu Burundi
Papa mama kaba ari umunyarwanda
mugera mu Rwanda muzamwe n'amahoro
amakuru mfite bava kuri je papa yakoraga mu nzego za polisi baza kumufunga bamufunze mu mahita za mu Rwanda iyo mu Rwanda mama nawe yitapfa
ni ukuvuga ko ubu tuvugana nta papa ugira nta mama ugira nta mubyo ufite
ntawe nta n'umwe mfite
ubu se warezwe nande
narezwe na ba mama wacu bakanaga na mama
uje hano mu kiganiro Gasaro Kaburaga ugenzwa n'iki
buri gihe kubera ndakurikiranira bitajya byinshika nagize nakoresha uko nshoboye kuza kugira ngo ndebe ko nabona inomero z'umunyamakuru ijwi rya Amerika kubw'amahire rero mbona izabagira iy'ubusa ndabimusaba nyine ko mwankorera ibyo bintu abasha kumenya niba papa yarapfuye cyangwa se nimba akiriho cyangwa se nimba ari undi muntu wenda waba ukiri mu Rugombo kuko hari umumama bavugaga ushobora kuba ari mwene wabo na papa
papa wawe yitwaga nde
bamwitaga Wamungu Kasiyane
yari umupolisi
yari umupolisi
ninde wakubwiye ko yari umupolisi
niko abo ba mama wacu bambwiraga
se abo banyoko wanyu bakureze nta gakuru ke bazi
bambwiye ko narindi abita mu bugaramo cyangwa ngo nikakoza mu mujyi wa Kigali nyamara yo bakambwira amaze gukura n'injya mu bishobisho bigimo bishakishe ahitaza mu uyu mubano mu Rwanda n'u Burundi nuko mwenzi kubyibuze bazafata bakanjyana aho twari dutuye nkareba ko nabona umuryango
ubuse uwo mubyeyi wakureze muracyabana cyangwa warakuze urigenga
ntabwo tukibara ko namutaye aho ngaho mu bugaramo cyangwa ugunja kuba mu mujyi wa Kigali ubundi naranashatse mfite abana babiri
muri make nimba nkumva neza urashaka kumenya amakuru ya papa wawe
nimba kiriho cyangwa se niba n'umuntu muri famiye waba ukiriho tukazabasha kumubaza kumenya ko na bambwire nyine na papa yarapfuye cyangwa niba akiriho
ni ukuvuga ko muri abo ba nyoko wanyu nta n'umwe washoboye kumenya amakuru ye ngo amenye niba yarakiri mu gipolisi niba yarakivuyemo wambwiraga yuko yafunzwe yarafunguwe se nta gakuru kandi ugeze umenye
amakuru yandi nuko hari igihe nageze kumva ko ngo abahanzi bita Nyanzarake ariko n'ubundi akaba akiri wenda mu niba ari mu barwanya leta y'u Burundi niba ari umusirikare nimba ari iki nuko nagumye kugenda mbyumva gutyo gusa ariko numva icyo kwari igihe ngo bavuga ngo yaba yaragiye kuba Nyanzarake
mama wawe niwe wakuvanye mu Rugomba kunyura na Bugarama kuzana Kigali
oya mama ya ibyo mama yapanye mu Rugombo turaga tuba mu Bugarama aho bita kumubera mama ahita apfa apfuye rero nanjye nyine ntangiye shakisha ubuzima kugeza ubu nageze mu Kigali bavuga ko ngo yabyaye abana batanu bagapfa akaba ari njyewe usigara ko nta wundi muntu mbese ngira tuvukana ubwo ngaho nyine gutyo
wowe wambwiraga yuko umaze gukura warashatse ufite abana
yego
ariko nubwo umaze kuba umugabo wumva hari undi mugabo ukeneye mu buzima bwawe uwo ni papa wawe ukumva kutamugira hari ikintu ubuze
cyangwa kuba ntagira uwo natakira muri famiye ya papa ngo mbe nabaza ngo uriya ni mushiki wa papa cyangwa se ni murumuna we gutyo ku buryo niyo nabona umuntu umwe muri uwo muryango wa papa
kenshi na kenshi iyo wireba iyo witekereje usanga uri nyakamwe bikaba ari byo bintu bitaguha amahoro
birandya nibyo abantu babinjurira nyine ugasanga nzenze amarira mu maso
ubu ngubu ufite imyaka ingahe utuvugana
ubu mfite 38
umugabo w'imyaka 38 aba ari umugabo nyamugabo udakeneye kurandatwa kugira ngo abe yakwijyana yijyane Burundi yigeze aho ngaho mu Rugombo yijyane naho Nyanzarake ushatse wajyayo umva ufite imbaraga zagusubiza mu Burundi ukajya gushakisha aho ukomoka inkomoko yawe
kose mbonye umuntu ubimfashamo ku buryo nagenda nkabaza ngaho twari dutuye mu Rugombo ngo bahitaga kuri Godogodo rwose najyayo ariko nyine ikibazo cyabaye cy'uko nyine kubera ibi bintu by'umutekano umuntu atari utajya i Burundi ariko mbonye nk'ubushobozi nkabona n'uwamfasha gushakisha uburyo nagerayo n'ibyo byangiraho ingaruka nabikora
ubushobozi bwa mbere urabubonye hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga ku Ijwi rya Amerika kubera ko mu Burundi turumvikana aho mu Bugarama wanyuze turumvikana Binyanzarake baratwumva ku buryo ndahamya ko ntabwo hazabura umuntu umwe cyangwa babiri wamenya Kasiani wa Mungu ni papa wawe ntihazabura n'uzamenya ko yabyaye umwana ariwe witwa Jean Claude wa Mungu ariko mbere y'uko ugera mu Rwanda niyo mazina bazanye mu Rwanda cyangwa bazanye amarundi baraguhindurira witwa gande
abundi bakundaga kunyita Kaseti kubera ko nakundaga kurira cyane ngasakuza ariko abandi bakavuga ngo nitwaga ngo ndimenyeretse abandi gutyo ariko nyine ubwo urumva ko nakuze nta mubyeyi ngo mbwire izina rihamye n'iki ukaje narashakisha nyina mboneze kandi nuza iranga muntu nyine y'Rwanda.
None usobanura ute ko uwitwa Uwamungu Jean-Claude na papa wakitwa Uwamungu Kasiani?
Nanje ku izina rya papa riza ari kubavuga kwitwa Uwamungu Kasiani, noneho ngiye kubatizwa ndavuga n'ibyo kashyiremo Uwamungu kugira ngo nzajye mura nibuka papa.
Ni wowe kubwawe wabihisemo?
Nta muntu n'umwe wagize anyita izina, ubwo nahisemo kuvuga ngo nazibagirwa izina rya papa reka nshyiremo izina ryiwe, noneho nange imikiro y'irindi ry'Ibinyarwanda nuko ndabatizwa.
Mu kanya gasigaye nagira ngo niba ufite imbaraga zo kubikora, niba papa wawe akiriho akaba yumva ijwi ry'Amerika muri kano kanya, fata aya masegonda asigaye umubwire icyo kuri ku mutima nk'umubyeyi nk'umwana, rwose ayo masegonda yafate niba kumva umubwire icyo wamubwira nk'ubutumwa bw'umwana ku mubyeyi we.
Ubutumwa namuha ni uko aba yakiriho akibuka ko mama yitwaga Mukabwigema Petero Nira, ari we wari mama wanjye, ari mutyumvise iryo zina akaba akiriho, yamenya ko umwana babyaranye akiriho ari umugabo nawe amaze gukomera, ariko yifuza kumenya uko aho yaba ari hahere cyangwa na mwene wabo tukaba twabasha byazava ku mutima.
Ngaho rero ukomere Jean-Claude Uwamungu, ndizera yuko nugira Imana uzamenya amakuru ya papa wawe. Ndahamya yuko Abanyarugombo n'Abanyabugarama n'abandi bose bumva ijwi ry'Amerika bazi Kasiani Uwamungu, wahoze ari umupolisi aho ari nta buhazi, ariko arashakishwa n'umwana we Jean-Claude Uwamungu. Ngaho rero ukomere, ndagushimye cyane ko waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga.
Nanjye ndashimye ijwi rya Amerika, Imana ibahe umugisha mu kazi mukuru.
Urakoze cyane.
Agasaro Kaburaga.
Hashize imyaka 43 atandukanye n'umuryango we, yaratuye muri Uganda ari umwana w'imyaka 7 yitwa Florida Nyiramahoro, atuye mu Rwanda mu karere ka Gasabo umurenge wa Kinyinya akagari ka Kagugu umudugudu wa Rukingu. Amateka ya Nyiramahoro asa n'amateka ya benshi muri mwe mwumva ijwi ry'Amerika. Mwumve uko yavuye Kibungo akagibuga ande akagaruka mu Rwanda akabana nubakiri nyakamwe, kandi yaravutse mu muryango mugari nguyu Florida Nyiramahoro.
Iki yatumye nza muri iki kiganiro Agasaro Kaburaga. Kaburaga nuko nange mfite ikibazo cyo kuba naratandukanye na famiye ya mama muri Uganda kuva 2009 kugeza ubu ntashweshwe nongeye kubona. Noneho nza kumenya ko mfite gahunda yo kuba mwafasha abantu bafite ibyo bibazo.
None abantu bawe mwatandukanye gute, byagenze gute kugira ngo
ndabikubwira? Ukuvuga ngo jye na mama umbyara twagiye Uganda 2013 tujya yarasubiyeyo, noneho jyewe nari umwana muto afite inda ya murumuna wanjye wankurikiraga ahagana rero 2009, ubwo papa yari asigaye mu Rwanda yaranashatse undi mudamu aza kunzana ngo nze kwiga jyewe. Guhera icyo gihe 2009 nza kwiga kugeza ubu mfite imyaka nkubwira mfite 50, nta shweshwe ry'abantu bo muri famiye ya mama, yaba mama murumuna wanjye abiwabo nongeye kubona. Ubwo rero ngize ayo mahirwe menye ko mwebwe mugerageza gufasha abantu gushakisha abo, ndavuga nk'iyo yabo umwe byibura mu muryango wa mama nkaba namubona.
Reka duhere kuri mama wawe. Mama wawe yitwa nde?
Musana Baganwa Theotiste.
Wambwiye yuko mugenda yari atwite murumuna wawe. Murumuna wawe yitwa nde?
Yitwaga Musabyimana.
Nta wundi mwene wanyu cyangwa mwene wabo na mama wawe waba wibuka cyangwa uzi?
Ndabibuka. Ndabibuka. Hari basaza ba mama, umwe yitwaga Wasa undi yitwa Kagwa, bari barafashe amazina y'Ubugande. Noneho barumuna ba mama harimo Mwenzikazi, hakabamo n'umukobwa Nanakato, nawe nabo bari barafasha amazina ya Uganda rero nabo nibuka.
None se kugira ngo we bakugarure mu Rwanda uje kwiga bo basigare byatewe n'iki?
Hari ukuntu ntawe narabashije kugenda nsobanukirwa amateka, ariko hari umukecuru wagerageje kumfasha. Ni ukuvuga ngo mama agendera inzu na gatatu nubwo ubuntuye mu karere ka Gasabo, ariko twari dutuye Ikibungo.
Yego.
Hari ibibazo byari byajemo nyine bigendanye n'amateka y'u Rwanda. We agenda ababwiye ko agiye kubizarirayo, ariko bimeze nk'uguhunga
aragenda
ntiyagaruka. Yaragiye ntiyagaruka, hanyuma papa ashaka undi mudamu, hanyuma we rero aza kugaruka Uganda aje kumfata nk'umwana we, anzana ndetse bamera nk'abaparitaje nk'abagabanye. Mama asigarana murumuna wanjye, papa azana jyewe.
Nakubajije izina rya mama wawe, ariko sinakubajije rya papa wawe, yitwaga nde?
Nukuvuga ngo kugeza papa abana na mama yitwaga Buzukira Hamidu, ariko aza kwiga mu Katolike baramwigisha ahindura izina yitwa Jean Baptiste, Buzukira Jean Baptiste.
Ikibungo mwakomokaga mu kahe gace ka Kibungo?
Nukuvuga ngo ni icyahoze ariko nyine Birenga.
Birenga ni hariya mu mugi ndaharuzi.
Bireko nyine Birenga, ubungubu bahita mu murenge wa Kibungo.
Yego. Ubuse abo bantu umuryango wawe kunumva atari bake, ko ari umuryango wihagije. Na nubu nta gakuru ka waswa, nta kakagwa, nta kana kato, nta kamwezi kazi, nta kanamanda, bo bose nta gakuru kawo.
Jewe nkubwira sahije nakubwiye ko 79 aribwo papa yasubiye Uganda kumfata, kuva icyo gihe kugeza ubu. Kubera ko noneho nawe yaje gupfa, urumva komunikasiyo nabuze icyo gukora, kuko navuye ndi umwana.
Reka ngufashe, hari abanyarwanda benshi babaye Uganda, hari abanyarwanda babaye Uganda bari mu Rwanda, hari n'abakiri Uganda. Muri Uganda mwabaga muwuhe mugi?
Yewe ikintu ngerageza kwibuka, tuva mu Rwanda tugenda twabaye ahantu bita Imbarara, ariko baza kuhatwimura tujya Kampala. Ndumva ariko mbizi.
Wagarutse mu Rwanda ukiri umwana mutoya, ugarukana papa wawe?
Nari mfite imyaka 7-8, kuko nibwo natangiraga primary. Nibwo natangiraga primary.
Kuva icyo gihe papa wawe ntiyongeye kubonana na mama wawe? Buri wese yari yahisemo ubuzima bwe.
Ntabwo bongeye, kubera ko hari hatiriho inzitizi nyinshi.
Yego.
Nubwo kuza kunshyigikira nk'umwana we ntibyafatwaga nko kuvuga ko agiye kuza. Umwana harimo ibintu by'ibibazo byinshi, nawe ku byo gusubira atigeze asubirayo.
Uri umudamu w'ijigija, umaze gukura ugatangira gushakisha kugira ngo umenye aho abavandimwe bawe baherereye, mu bantu bose bakomoka babaye Mbarara, wagiye ubona baturutse Kampala, nta n'umwe wigeze kubwira ati waswa ndamuzi?
Jyewe rero ukuri kwanjye ngiye kuguha ni uko nguko naravuze nti wenda ubwo ntagize amahirwe ngo papa nsubiraneyo, cyangwa se wenda nanjye mbashe kuba nasubirayo. Nakomeje kugira icyizere, ndavuga nti ubwo habayeho gutahuka kwa abantu bava Uganda bamwe bagaruka mu Rwanda, nkakomeza kugira icyizere. Nibyo aribyo byose, niba niyo haba hari abitabye Imana, ariko ntabakira gushira, nkomeza kujya muri icyo cyizere. Ni wenda hari uzagashakisha nk'umwana wabo ndaheba. Ubuse ubungubu sinzi ukuntu byagenze, ndavuga nti ubu ngomba gukomeza. Nari nanafashe gahunda, kubera ko iwabo wa mama hari muhazi.
Yego.
Navugaga nti nuwafata uwagenda no mu murenge wa Muhazi nkagerageza nkabaririza, kuko ariho mama yavukaga, ntiwenda hari uko byagenda. Njye nakomeje kugira icyo kizere, ndoba hari uzagerageza atahuka nshakishe mbona ndaheza.
Reka nkwere ku buryo bundi bworoshye. Uravuga yuko mama wawe yakomokaga Muhazi, yahunze?
Yego, bahunga bari batuye mu Muhazi, hanyuma yashakanye na papa ariko muri Uganda.
Ariko icyo nshaka kukubwira ni uko hari abantu benshi nzi bahunze muri 59 baturuka Muhazi bajya Uganda, abo ngabo biroroshye kugira ngo nibumve izina rya Musa n'abaganwa Theopista ukomoka imuhazi bamwibuke. Uyu murumuna wawe na Mande ntabwo iryo zina rifitwe na benshi kumwibuka, ntago biruhije abantu burya bahera ku mazina
byari nka Firino, ariko iryo yahawe n'umuryango w'irinyarwanda ni Musabye Imana.
Ashobora kuba yararihinduye, turagenda tuyafata yose, ariko Kamwenzi Kazi cyangwa se na Kato abo ngabo ni banyoko banyu, ndetse n'abari abanyokorome Kagwa na Waswa, abo nabo kubavuga hano ku ijwi ry'Amerika ni ngombwa kugira ngo umuntu wabubazi wabuzi Kagwa cyangwa se Waswa kamenya yuko ari banyirarume wa Nyiramahoro Florida ubashakisha.
Ikindi nibutse,
yego,
na mama witwaga Manzi Kazi niba ari uruganda sinzi yakoranaga n'abahinde ahantu bita Ijinja.
Yego,
Ijinja, ayo ni amakuru nabashije kumenya.
Ayo nayo ni meza kuyadusangiza hano ku Ijwi ry'Amerika, kubera ko Ijinja ni ahantu naho hari Abanyarwanda, kandi naho turumvikana muri Uganda Ijwi ry'Amerika rirahagera, abantu bazakumva bazavuga bati umuntu wakoraga mu Bahinde Ijinja witwaga Manzi Kazi ninde,
cyangwa icyo ni mu Bahinde Ijinja rwose.
Yego, none papa wawe yari umuyisilamu mbere y'uko ahinduka akaba umugatolika, abayisilamu nabo yitwaga Hamidu, nagira ngo nabo tu nubwo bwose yitabye Imana imuhira uko ridashira, ariko abazamwumva bamumenya bakamenya uwo muyisilamu wari utuye Ikibungo Birenga wahinduye akajya mu bagatolika akitwa Yohani Batisita. Ibyo nabyo ntabwo muri icyo gihe byakorwaga na benshi.
Papa yitabye Imana bitari kera cyane,
yego,
yitabye Imana 2004. Yasengaga mu katolike kuri paruwasi yacu, nanjye niho nabatijwe. Maze kuva Uganda nahise nyine nanjye ndatizwa, aribwo ngendana na famiye ya mama muri Uganda nitwaga Frida, bari abaprotestanti.
Yego,
noneho nje mbatijwe mu katolike biba Florida.
Noneho amakuru mpaye ndumva ahagije kugira ngo tuyahereho dutangire dushakishe niko dukora. Iyo tumaze gukusanya amakuru turashakisha, ariko twifashisha cyane abumva Ijwi ry'Amerika bumva kino kiganiro Agasaro Kaburaga, nibo badufasha kugira ngo namwe tubafashe twese dutahirize umugozi umwe wabuzuwe yongera mubone. Ndahamya yuko nawe uzagira amahirwe ukabona umwe cyangwa babiri cyangwa benshi ufite umuryango
amahirwe. Mbe kubwanjye mbavuga nti iyo mbonye n'umwe wenda yashyikiriza n'abandi,
yego,
kuko njya nicara nkibaza ngo uwo muri abantu barenze hafi batandatu ntabwo nzaburamo umwe nimbona gifasha.
Ntabwo uzaburamo umwe, kandi bashobora kuba batari kure, hari mushobora kuba muturanye mutaziranye. Ndahamya nkomeje yuko ntabwo bizatinduka bona umuryango wawe. Igihe kirageze kugira ngo ngusezereho dufate undi, ariko se hari icyo wumva ushaka kubwira umwe muri bene wanyu waba ukumva muri kano kanyu, uhitemo ubushaka, wabwira mama wawe, wabwira murumuna wawe, wabwira nyokorome cyangwa se nyoko wanyu, uhitemo ubushaka cyangwa se wabwire bose, wabwira icyo kuri ku mutima. Ufite amasegonda 30 hanyuma dusoze.
Amasegonda 30
n'ushaka kuyarenza
umwe uwo nabasha ku mama njyewe ndamubwira ngo mama aramutse akiriho iyo wari ufite amakuru menshi n'uburyo yangeraho, kuko we aho najya ashatse yari ahaza aho umwana we ari, njye wenda n'imana ifashije akaba kiriho byanshimije ariko umwe byibura wo mu muryango wa mama navuga ngo ni nsaba imana ngo izanyereke mu byibura n'umwe kuko saha izi ngizi ukumubwira saha izi usibye na n'umwe rukumbi utuye ahantu bita ikibungo wo muri famiye ya mama nawo muri kure cyane wavuye Tanzania nta wundi muntu mfite muri uru Rwanda wo muri famiye ya mama ku buryo numva umwe wenyine nanabona byo byanshimije hari icyo byampinduraho byanshimije
mpore uzababona uzababona wabyivugiye ntabapfira gushira kandi ineza ntabwo ihera ndahamya nkomeje yuko igihe kizagera amarira warize ukayahura ukishima nawe ntubikinege kandi waravutse umuryango mugari
urumva nabo bafite umuryango batazi ubundi mama mfite abana babiri umukobwa babiri n'abahungu babiri nabo hari igihe bagenda bagira utubazo bambaza kubasubiza bikangora urumva ko nabo bagize umuryango wundi babona wiyongera kuri wabo wasa byabashimisha
byabafasha kwiyubaka ndakumva rwose kandi nongere ngushimire kuba warihanganye n'uyu munsi wihanganye kugira ngo dushobore kuvugana n'ubwo bwose ibirere byari bigiye kudutenguha ngaho rero nkwifurije gutegereza utekanye imana nibishaka uzagira ibyishimo wifuza ngaho ukomere
nanjye ndabashimiye cyane
urakoze cyane ngaho ikiganiro Agasaro ka Buraga ni cyanyu muzajye mugisangiza n'abandi
yego murakoze
iyi nkuru ya Nyiramahoro ukeneye umuryango kugira ngo agire amahoro nyayo niyo dusorejeho ikiganiro cy'uyu munsi nongere nisegure kubo tutatumikiye nk'uko mubizi uko mwanditse niko musubizwa twirinda kugira uwo duhitisha mbere y'undi tubigambiriye mujye mutwihanganira ntituzabatenguha ijwi ry'Amerika ni mudatenguha naho utaha mwari kumwe na Venuste nshimiye imana
Agasaro kaburaga karabonetse Agasaro kaburaga karabonetse Aurikose teta matwi ijwi rya Amerika nikususurutse mu ndirimbo mu makuru muriganiro Agasaro
ikaze mu kiganiro Agasaro ka Buraga umwihariko wa muri sanga ikiganiro mutegurirwa nange Venuste Nshimiyimana hano ku ijwi rya Amerika ikiganiro cy'uyu munsi turagiharira abashakisha.